It's an Image Sounds Records.
Oi.
CKMusicPromos.com.
It's in Chabakero, Nabakaikai. In my CMC. Izolaitiso.
Kelo china backup. Atiyonza chikapita bari WhatsApp. Pochifu na tenga backup. Ndaweza kuyofia nhepi puti na makeup. Mambo jambo. Iza kuyofia ni makeup. Mambo jambo. Iwa tenga backup. Mambo jambo.
Oi.
Ati makeup.
Myself.
Mambo jambo.
Nachoni chosunga po wakai chikapita vama sala moko moko. Ni chama chiki wakai vama yopano chiponye rapo foko. Koko. One day in a night pingila kumendo Air Force no chingari la panjila. Chifika cheno chiuza sweet baby I wanna be your slim daddy monga matinezi. Naponya ka vibe chambo ni sekela. Naliza love song chambo fendelela. MRC yapani big fish in a big team. Pasa la kuwina bola betai.
Betai. Mambo jambo, iza kuyofia ni makeup. Mambo jambo, iwa tenga backup. Mambo jambo, ati makeup. Mambo jambo,
Sana wambekete Yonza chikapita nichivagai nichete
Si
Bajitambila musa idimila Nichivajavana mandu Avambo mimila Nichipintuma Na big behind Bagai vachikwela chima chita kuhiti
Chinajai laka life kama buwana She don't care
Cause nichiboss lady Alo, alo, iwe sela Kuno nifuna nifunze ushe yonze ni yako yo Ndaba, ine wanipanga crazy Viva malafu nenze ni nasi ya manje pupu Shigelo china backup Atiyonza chikapita bari WhatsApp Pochifu na tenga backup Ndaweza kuyofia nhefi puti na makeup
Mambo jambo Iza kuyofia ni makeup Mambo jambo Iwe tenga backup Mambo jambo Ati makeup Mambo jambo
Mekaleza ni chofu utarienze chikapiti ama funo chikambisa Chima sipanga geo power na mabad mood Chalenge sana imba kapela Ni chofu utakungani ya malafu No wanda chima yanka piri force vama safu Mwena mayati na life ya chizungu Sunga kambe na cheve ngati suzi wa chizungu Manje naponya ka vibe uchambo ni sekela Naliza love song chambo fendelela MRC ya pan big fish ni big team Kwa sala kuwina bola betai
Betai Mambo jambo, iza kuyofia ni makeup. Mambo jambo, iwa tenga backup. Mambo jambo, ati makeup. Mambo jambo,
Alelo ni fue, Hemat, iyo tiso laiti. Na vonte na kuonana Iwe Ichi ni chano ichi
Activated Wise Touch Detected
It's an Image Sounds Records
CKMusicPromos.com